sithando sam nako konke yenda kwenza ndixole ndandilahlekile ndingenathemba nditsho nolukholo lwam ndixole oh Lord I know I've sinned but you keep calling Your grace and mercy, you gave your only son because you love.